DJShowster.com.
Flatline. Ana lume akuma. They call me Shaybe.
On the fingers music, baby.
It's your boy Shaybe.
What you say?
This is that Jerry Fingers production.
Nilitondo la chamu chikambi na chibebe changa. Nilichabe na malita wanga. Ingo muimbi la tunimbo. I love you baby. Olova kambe ndiwe kolola. I love you baby. Mumeso mwanga ndiwe bugati. I love you baby. Olova kambe ndiwe kolola. I love you baby. Mumeso mwanga ndiwe bugati. Wena wakuti ndiwe oipa. Siba maona veni maona ni my biggie biggie. Sini magona tulo. Uli daimani, si uone kaoneka. Iwe kuline ulimanga golide. Wazaesa wazalema, utima wanga unasanka kale. Nilitondo la chamu chikombi na chibebe changa. Nilichabe na malita wanga. Ningo muimbi la tunimbo. I love you baby. Olo wakambe ndiwe kolola. I love you baby. Mumeso mwanga ndiwe bugati. I love you baby. Olowa kambe ndiwe kolola. I love you baby. Mumeso mwanga ndiwe bugati.
Nekanibawuzi apopenu maona mapimpo. Ni maona pomongeni na matimpozi. Sinfeshi ni na konkako. Ni mutima wako. Ine wanga ni makondwa nae. Na mutima ni chokako weka. Sina kufunile kukondwa lesa bantu. Koma mutima wanga.
Nilitondo la chamu chikombi na chibebe changa. Nilichabe na malita wanga. Ningo muimbi la tunimbo. I love you baby. Olo wakambe ndiwe kolola. I love you baby. Mumeso mwanga ndiwe bugati. I love you baby. Olo wakambe ndiwe kolola. I love you baby. Mumeso mwanga ndiwe bugati.
You are my biggie biggie. Heavy heavy. Selamu pepi let me hold you. Biggie biggie. Heavy heavy. Selamu pepi let me hold you. Biggie biggie. Heavy heavy. Selamu pepi let me hold you. Biggie biggie. Heavy heavy. Selamu pepi let me hold you.
Nilitondo la chamu chikombi na chibebe